Ko pānoi mihi atunei mai te reo i rerangi tehi ko teika. Tāko kei runga o te waia, ko tēne ano owo mātou whaia mō ngā kōrero hākina kina. Ko tō mātou kuia ano ko huhana pirini, no reira, e mā, e huhana, kia ora anō rā.
Morena, mātou māri, kia koe tēne mātou, e te mātua.
Ai, kia ora anō rā, rungai wēna, e hoa, tika e, ko tēnei rā te tahi whakairinga mai, ko tē mai te hōtoke i te kaha makariri,
oh,
i te māku.
Haruru pai. Kami tu mātakitake nau te pauka whakata. Hangare re nau ko roi mata. E te pigi Aitui Canterbury. Ngā Waipuke Pāpai te aroha. Down Canterbury.
Aira, aira.
Ai, ai.
Engari, e muhi ana a koe e maramana a tātou katoa e mā. A tātou kei roto, tātou o te hōtoke
i tēnei wā. Ai, ai, hoki, aira hoki.
Ai, no reira, nei. Ko wēnei āhuaranga, aha koa, ko kite kei muatu, ko kite kei muatu, engari nā pāpā pūpū pērā ke ano.
Kia ora, kia ora.
Pēnā ka hehe ke tonu ngā roi mata nā runga i te whaka, i te aroha me te whakatūpato, nērā
e mā. Ai. Ewe tei. We tei e karanga waia nā, kia pirau ngā kāpura, we tei e tini rau ngā wai. Ai, hakohi me tika, anora. Ai. Era ano tini, era ano teira.
Ai, kia ora rā. Nā runga i tēnā e haria tona, runga tona i te pai o te pako mai o tō reo. Ai, mohi ana hakoa te makariri i te kope, kei kāhore ano te furu. Ai, whakakāinga iaia ki roto tō whare, no reira i te papai peo ngā mahi, ka noho hoino. Ahakoa nei pēha, te mea tuatahi kia mahana ngā kākahu. Kahore tāia kia mahana ngā kāinga katoa, engari, nā te oti a koe kia mahana a koe ake, ko tērā rā hei tīmatanga nema.
Kia ora.
Mutuai mā, i roto wera kōrero mahana katoa, e pēhāna a tātou mokopuna, ka keka tonu kia haere ki te awa?
Kore, ngari pēnei te kororo, e take haere ki te awa, e patare maina te ua nei, ko rongoi mena, I'm wet, towel, ne, next mena ko pēnei, a shower, and me te, ko me te te mami, ngari, that's the only get peace. Ona e pai nei, pangaturu tō te seo ka wai au kereira.
Ai, te pai hoki o tau wai e kore mimiti nei ma?
Nā, kore matua. Nā, ngare hon te mate, kaha mai tini ua, ko hanga, māku te whenua nā, ko takanga paipa ne?
Oh, ai.
Nei, ko hanga waipuke ne? Nā, me kakre ne te tai nanikia ki te, nā, koe wera ngā kōrero i te mātum hui te rāra, ne, ngā mea mahi ni te ngahere, i te ngā die back, ne, me haere i te titiru, ne, ko hanga tini haere, ne. Tā iho ka me te akwate wena mana die back, kia tūpata kōte te tātū wai, ne, ko kataranga tamariki tāna ni kiao ia. Yes, ma.
Mutua e mana, rungai wena mea, rungau ia koe mea ne wātiko i te pauaka whakātai ki te koe, ano ke Canterbury te aroha. I kona anu e mā i mahara tonu koe, i kakama koe, i te wāti a tau a hākinakina?
Ina me, korerau te korerau pono. Ina tata korerau mā taki tini weekend. Ina te kaha maui toko tinana. A kua te tira ne, korerau taia to a hau, te mau toko bigi TV ra toko rūma ne.
Oh, ne mā.
Nā, even the biggest game of the Warriors, a kau mātakitaki.
Oh.
Oh, man.
Engari, mohi ana koe aha ngā huai puta o...
Oh, ai, nā, ka ara mai, te ata mai, nā, kore mai, nā, tai hoka hanga mātakitaki, a bit of the replay. Tai hoka, oh, kamdu, kata no kutoko. Oko mokopuna, te peni mai kia, oh, we glad you wasn't here, Krani, because we had the remote.
Iheke, I...
Tai oka me te, what did you follow us what? Oh, we watched the Warriors. Me te, yo, kai kuiuma, matak tak yo godiri ko to ke hore hari ne
that the hang
man
e ma ia ke ko te weekend nei
e to ko fare ngari te hanga mau I think if I had a grandfather ko kakamat ko tina na ngari
wow
anga mau wi to ko tina na ngari pinin to ko to ko papa wa you're not 16 anymore
ai kia ora ai ai tino pera yeah ai e ngari na aha ko i rungai wera kōrero e ma ka puare mai o kanohi iara anora e fitting ara me pera ke te kōrero ne
pono e rā hau no tēni
ai ra
e rā hau no tēna na koi wera wetai o matu kōrero ko pene keu na ko pene keu oh that was yesterday ne e rā no tēni kam te kata mai no kata no keu ko moko pono ringi mai keu na nai ra na i hai ratu ki akara na huri tau te ratu wai pepe ina about e rima tau ni na ko hari kura na tai te mama ka pene te ke ratu hau I never seen people bring their kai and eat it themselves ko mata te tai only our clanny can talk like that
ai ki ora rai
na ko pene kana i pero ki wo tamari ke e ke tu matu ko ya toko papa mo to matu kai na ko kai ni na ko pene toko papa tai no ki te gatang ta mo mo ora tu kai ko kai ko me ke wa ko tamari but papa it's sweet when we eat together
ai ai ma aha ko ko bo kai da no
e pono
engari ki fare ke atu kai ai tere ka ne
Tino whaka marika mene toko moko puna.
I'll say. Ai, kia ora.
Ai,
no reira, ma, e hari e tonu ana i wātea mai koe. Ngari ka rungo tu e hanga mare ngi ana.
Ai, puna marika.
Nā runga anu i tēna, hari e tonu ka puta mai tō kata me o kōrero. Engari ko te aroha kāhure koe.
Kia ora,
i kaha tō tinana i te wāti a tātou ke muha kina. Engari, I runga anu i wena ko wō whakaro kei roto tonu anu kei reira in the docks e wātia nā nema.
Kia ora.
Ai, no reira mā mihi tonu ana. Engari kei kia mahara kia mahana tonu ngā kākahu. I konei titiro atu au ki ngā toro puke maunga.
Ai.
Ano i muri whenua nei ko ngaro ki raro o te kohu.
Ai.
Ko te whakapaipai a teata nei iwa klakara wāke ko ngaro katoa te hiku o teika ki raro o te kohu. No reira e mā. Ka mihi ano i wātea mai koe a kōrero noa tāua, kia mahana ngā kākahu tō noho a tai ki te wā Māori o Raima.
Kia ora te matua.
Kia ora. Ka rongo mai koutou tērā ano te kuia a pā, te kuia hākina kina a huhana pirene, mai ano i tōna kāinga hanga mare ngiana Māori o Rara. Kia koutou ano kei konei tonu e mihi ana.